Major keys, go bigger than
me. Major keys, babe.
Mupa, yeah, yeah. Yeah, yeah.
Oh, barua yako mpenzi nimeandika ikufikie. Message yako mpenzi. Oh, message yako mpenzi nimeandika ikufikie. Barua yako mpenzi.
Maisha geto natoka simpi ya tamia. Narudi mikono mitu kwanda nipoke. Ananipa mapusu mapa na njazia. Dua zake kutu kwa mwona na niyombe.
Maisha nyumba za kupanga nilibana na nai. Godoro tupachini usiku chipsi zeke niligawa na nai. Sasa maisha yangu bila yeye yatakuwaje? Itakuwaje? Itakuwaje? Mimi bila yeye nitawezaje? Itakuwaje? Itakuwaje? Geto tumepanga, kodi yetu na mwenye nyumba na chamba. Akichamba tunampanga, anapangika tunasongesha garika. Sasa maisha yangu bila yeye itakuwaje? 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 Mimi bila yeye nitashinda? Itakuwaje? Itakuwaje?
Baby ngoja tuambie vile tunavyopenda na sisi. Na kama mapenzi hapo sasa, vipi wivu naona nyinyi?
Ridhiki mafungu saba, tuko sita tunaraga. Letu saba liko laja. Kuna muda tunagombana, hasira mbaka tunablokiana.
Wewe.
Kuna muda tunanuniana, ndo mapenzi mwisho sito tunarudiana.
Pesa magari vile msaralia, hakunitupa sababu tuliwekania.
Macho alifunga pazia, akaridhika daga wa kulumagia. Maisha nyumba za kupanga, nilibanana nai. Godoro tupachini usiku chipsi zeke niligawa na nai. Sasa maisha yangu bila yeye yatakuwaje? Itakuwaje? Itakuwaje? Mimi bila yeye nitawezaje? Itakuwaje? Itakuwaje? Geto tumepanga, kodi yetu na mwenye nyumba na chamba. Akichamba tunampanga, anapangika tunasongesha garika. Sasa maisha yangu bila yeye itakuwaje? 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 Mimi bila yeye nitashinda? Itakuwaje? Itakuwaje?
Allow me to introduce my name. This is when I was boy classic, aka Opa. We study from the bottom. Let's enjoy our life, baby. There is no you without me. There is no me without you. I love you. I love you. Till I die.
Comic Slicer.